God touched the woman's heart, and she fell at her knees, and her faith rose when she looked at the face of the wondrous Christ of God.
CKUT 90.3 FM.
Exhausted. All the air pushed out.
Ruined. I've got a sweet note from another moment.
Okay. sky. K-U-T. itakuwa ngumu, itakuwa hard kama mawe. I West Man
Cedric on the beat.
Big dream. Shaitanda mad, ukaibiwa tenje, ukapiga wrong turn, ukapelekwa stenje, ukaleta noma club, ukatolewa nje, ukajidai sponsor, ukatiwa mchele. Una bet na doya fi, unafukuzwa shule, unajifanya too smart, kumbe we ni bure. Unataka kukawasha na hakuna na re, ulikuwa top tu na bado huna kale. Una crack joke wa say how I check it, unakata maji hadi, una blake. It's your birthday, hakuna keki. Kabashka dogo, wasa ni win. Itakuwa ni your story ni itakuwa ni your story ni